Ndipo ndiye novela ku programu inachilengedwe pano pa Nkhoma FM ine Robson Woodwell Banda Nkozi ndi mulutsi wa programu achilengedwe pano pa Nkhoma FM. Kumbukana kuti programu ima kufika ni la chiwiri lilo 3 koloko masana komanso loweluka 4 koloko madzulo. Ndipo lero tikhaleti kuchenza ndi mkulu wa bunge la kusamala Institute of Agriculture and Ecology amene ndi Mole Chief Executive Officer katikati mwa ndimwe mwatuma kuchenza akhalesa foroko zapo makamaka iye akhazikike pakuti kodi bunge la kusamala liyamba liti nanga magozi awo kamene kuti zofuna zawo zagona pati chili mene agula ndalimi chofuna chawo chimene afuna chili kumala kuno chiyani sinzo tikhati kumva katikati mwa program ineyi koma ndithu ndiye ine omusatikile mukhalepo tiyambe kuchenza ndi chisomo kamchanja yemwe ndi programs manager wa Climate Smart Agriculture imene kuchitika ku Doha.
Ziko mwambie ine mwenye nina zina langa ndi chisomo kamchacha ndine project manager wa project ya Climate Smart Agriculture ku Doha imene kupangidwa ndi bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology. Ku Doha ndikugwira ntchito ndi alimi matiye awiri tiye kayembe komanso tiye dzole ndi tiye mponera makamaka area ya ndole la EPA.
Kwambirira mwina tingo kwafotokozera kumvera kuti ntchito iniye imene kuchitika ku Doha ndi ntchito yotani.
Ntchito imene tikupanga ku Doha monga mene ndinati kuti kugwira ntchito ndi alimi 1500. Alimiwa tikuwaphunzitsa njira za malimidwe zimene zingathandizire choyambirira kukolola zochuluka ndi kutukula mabanja awo umoyo wa tsiku ndi tsiku. Chachiwiri tikunena kuti ulimiwo usangokhala ungokolola zochuluka koma ukonze nthaka yawo ukonze gawo la kusoweka kwa nkhalango zimene ndizofunikira pakukonza chonde mu nthaka komanso gawo la kukokoloka kwa madzi nthawi zina kumakhala ng'amba ndiye ulimi ungakhale bwanji wopirira komanso kusintha kwa nyengo gawo lina kwachitika kwambiri chifukwa cha ulimi umene ndeti ngapange bwanji kuti ulimi uthangatire kuti kusintha kwa nyengo kusapitirire.
Project imene ikuchitika ku Doha kumene kumukuitcha kuti Climate Smart Agriculture. Climate Smart Agriculture mawu yambirira kutanthauza kuti zigwirizana ndithu ndi chilengedwe panopa tikhoza kukamba kunena kuti zambiri zikuchitika chifukwa cha kusintha kwa nyengo climate change. Njira za malimidwe zimene mukaphunzitsa pakali pano mwina zigwirizana bwanji ndi kuthandizira kuchepetsa mavuto a kusintha kwa nyengo?
Kusintha kwa nyengo tikukabwera makamaka chifukwa cha mpweya umene timati carbon umene umapangidwa release mulengalenga
chabwino
ndipo malimidwe athangatiranso kupanga release mpweya umenewo ndiye tofuna malimidwe amene angasamalire kuchepetsa kupanga release mpweya umenewo makamaka timapanga tikamalima kugawula nthaka chifukwa nthaka imasonga mpweya umene uja ndi pamene tikugawula nthaka timapanga release mpweya umene kuti mausiya uzipita mlengalenga ndi malimidwe amene tikulimbikitsa alimi kuti azipanga ndikuti asamagawule kwambiri nthaka aisiye zikhazikika komanso chifukwa tikuyamba zodzala mitengo mitengonso imakhala imayamwa mpweya wa kaboni ndi kuthandiziranso kuti mpweya umene uzichepa mlengalenga pang'ono uthangatira kapena kuthandizira kunena kuti kusintha kwa nyengo kusapitirire
wakambapo kunena kuti alimi kumeneko mukaphunzitsa njira za malimidwe zimene zikhoza kuthandizira kuti chilengedwe tichiteteze bwino komanso ngati alimi adzipezere chakudya mosavuta chifukwa cha njira zabwino za malimidwe mwina utangofotokozako bwinobwino motambasula njira zingapo za malimidwe zimene mukaphunzitsa alimi pakali pano
chabwino choyambirira tikugwira ntchito ndi alimi pakupanga madimba apakhomo nthawi zambiri timasesa pakhomo kapena malo amene azungulira nyumba zathu ndikukataya china chilichonse malo amene aja sagwiritsidwa ntchito ina iliyonse madzi amvula akabwera akukokolola nthaka ija ndikukayitaya kutali ndipo tinati bwanji titagwiritsa ntchito malo amene aja kulima timadimba ting'ono timene kuzomadzirapo masamba yosiyanasiyana monga nkhwani mbiru lepu, komanso mamunali gone, bonongwe, ndizina zosiyana siyana zimene tingazilime. Zimene zimathangatira kuti alimi asamayende mitunda itali itali ukapeza ndiwo zimene akozozepeza pa khomo. Gawo lina tikukambaza ulimi wa kumtunda kapena kuti kumunda. Tingapange bwanji kuti tichukitse zokolola zathu. Alimi akuphimbira nthaka, alimi akudzala mbewu zakasakaniza zosiyana siyana, komanso akudzala mitengo malo ozungulira minda yawo kupanga ma boundaries kapena kuti malire, komanso ma alleys mizere modutsa malo siyana siyana munda mwawo. Mitengo imene imaonjezera chonde munthaka komanso kulimbikitsa chilengedwe. Kudimba aluchitanso chimodzimodzi kugwiritsa ntchito manyowa komanso kudzala mbewu zakasakaniza. Akasakaniza akuchulukitsa zokolola zawo komanso akuchulukitsa panga chuluke wa chakudya ndikuti azikhala ndi zakudya zamagulu osiyana siyana.
Ndingopezera pomwayi wakambapo ntchito yobzala mitengo mminda mwawo alimi kumalawi kuno zikuonetsa kuti anthu ambiri kubzala mitengo amachita ulensi kwambiri. Ilipo nyengo yapadadera imene timayika pa chaka chilichonse kuti tibzale mitengo ngati dziko aliyense atenge udindo wobzala mitengo. Kukaniza kuti alimi ambiri amalephera kubzala mitengo yawo chifukwa chani kapena amasowa chilimbikitso chotani?
Ine nthawi zambiri alimi timangofunsa kuti tindikabzale mitengo. Kufunikira kwa mitengo mwina akulakula akudziwa kumachinyamata amasiku yanu akudziwa bubwa chani. Komanso mitengo phindu lake limabwera patatha zaka mwina teni zochulukirapo. Ndi chani chimene timachiphatikiza kuma project amene wakapena kuntchito zimene zodzala mitengo? Chimenecho ndi chimene chingathangatire alimi kuti adziwe kuti pakali pano ndipeza phindu lotere ndipo mitengoyi idzandithandizira mtsogolo ku madera awa ndi awa. Iti ndi chifukwa chake alimi ambiri amakanika kudzala mitengo chifukwa amayang'ana kuti ndizakalekale kuti ndidzapeze phindu. Koma pamene azindikira phindu la mitengo andi phindu limene taliphatikiza ndi zinthu zina zimene zingabwere mwachangu zimathandizira kulimbikitsa alimi pogwira ntchito imene yosamala chilengedwe makamaka kudzera mitengoyo.
Iya yomvera mwina tomango tsekula kumene wireless yanu mukuvera ndi Nkhoma FM 103.3 MHz muzinda walilongwe komanso madera wenu ozungulira chigawo chapakati. Ndikucheza ndi chisomo kamchacha wina tsopano mamudziwa wina mamudziwa kale kukambapo apo kwambiri zokhudza ntchito imene akuigwira kudowa motsogozera ndi bungwe limene akugwirako ntchito mkulu ameneyi bungwe la Kusamala Institute of Agriculture and Ecology. Pakali pano kuli project kumeneko imene yakuitcha kuti CSA project makamaka project imeneyo yakhazika kwambiri pa ntchito pa njira za malimidwe zabwino zimene zikhozothandizira kuti tisamale chilengedwe komanso alimi ziwathandizira kuti akhoza kumadzipezera chuma ndi zakudya zokwanira. Tambapo kale kufotokozapo apa wafotokozapo njira za malimidwe zimene zochitika kumeneko timve tsopano kuti kodi tsopano alimi ntchito imene yayilandira bwanji kudowa. Pakali pano chimene chikuchitika njani tukamba za mwezi wa Malichi project imeneyi timve kuti project imeneyi kudayamba liti.
Project imene inayamba mchaka cha July 2013 ndipo inali project yoti ikhala zaka zitatu kufika na chaka chino mwezi wa Malichi kuti tikutseliza project imeneyi.
Ndetero kuti alimi ntchito imene pano ndikuti papita nthuti zakati tumuna tuli tinatu koma tifusebe kuti ayilandira bwanji chifukwa isanati.
Alimi ntchito imeneyi anayilandira bwino kwambiri gawo la madimba ya pakhomo chifukwa akuwathandizira kuti azipeza chakudya malo amene ayandikana ndi nyumba zawo akuona kuti zikuchulukitsa chakudya pakhomo pawo komanso ndiwo zakasakaniza zosiyana siyana pachingerezi mati access to fresh vegetables throughout the year chaka chose akumaliza masamba ya fresh ndi zimene zazilandira bwino kwambiri limidwe wa munda wa kuntunda akuona sokuti akuchulukitsa zokolola zawo makamaka chifukwa akupanga mabedi amene anali makwawa amangoyendamo akupha makwawa amenewo nkumadzalapo mbewu ndikumasakaniza ena ali kathweka zena kawaneka amati akabzala chimanga basa abzala zomwezo koma pano amati akabzala chimanga akubweramo nakaika mukhobwe akubweranso nakaika mukanyemba ayikamo nkhwani zimenezo zikuchulukitsa ndi zothandizira kuti miyo yawo ipite patsogolo ndipo ntchito imene ayilandira kwambiri.
Chabwino mvela pamene kupitiriza ndi programu yathu nakambaponso kuti ikhale kuchiyeza ndi Mole Chief Executive Officer wankulu wa bunge la Kusamala kumene chisomoka mchacha kugwira ntchito ngati programs manager kudowa. Ndiye iyeyo afotokozepo kuti kodi bunge la Kusamala lidayamba liti nanga masomphenya awo ndi otani ntchito imene akugwira ndi otani kumasu mwapo ndia hapa ngo duza hapo nditu kani okudza project ya kudowa project mene kuta mwezu unu ndia gambebo ruko di ibirilila kapina zikalaba igata kapina kutipali kubiriza wene ulikoso utokulo kutimbeza senzo ndia tipepense kuti tinajeza na mchengelezi mole kama akali ufologo za mchengelezi wena muka elisa mungu muva mwapo ndia hapa kama zimina agambi niza kuti bungwe lidamba liri 2 chile mena kugira ndio rani 3 akugira nshiri mabomati kumasu kodi project ya kudowa igata kutogolo kuli maganizo urani. Zimene nili kaito kumvojo kila kwa mwore.
Give a background of Kusamara Institute of Agriculture and Ecology. People know Kusamara, but maybe they don't know how you started as an organization.
Yeah, so in 2009, Kusamala started. And it started because of the International Permaculture Conference. And they have them in different parts of the world, in different countries. And in 2009, it was in Malawi. And there are about a few hundred people in attendance, and one of the things that came out of that conference was the idea that there needs to be a demonstration of permaculture in Malawi. Mm-hmm. And at that time, it was at Kumbali Lodge, and the owners of Kumbali decided to donate their property to start a demonstration site that's showing how to actually practice permaculture.
Since you started working with farmers in Malawi, mm-hmm. how has been their response? As how do farmers in Malawi respond to your project?
So they respond very positively. I think a lot of the farmers that I've heard from tend to say, oh, this is how we used to farm. We used to think about the environment and how our practices affect the environment and see the benefits. We tend to just focus on one or two practices when we're doing agriculture, and permaculture thinks of it as a design system. So you're thinking about the functions of your plants, you're thinking about the function of water, you're thinking about the function of trees, you're thinking about the function of habitat for animals, and you're thinking about how all of that interconnects and how do you regenerate all of those things simultaneously, and it's possible.
You have talked of the training farmers to know the function of trees, the function of water and all that. From the foundation, actually, the findings of many people have done research, it seems like many Malawians don't like planting trees. As an organization, what are you doing maybe to make sure that farmers get themselves involved in planting trees?
I think for us, when we're talking about planting trees, we're talking about agroforestry. We're working with farmers in their staple fields and showing how if you're planting trees such as tufrosia, if you cut that and put that into your soils, you're adding nitrogen and thinking about, so for us, planting trees is about soil. And then also building water capacity underground. So we approach it with that kind of lens, I suppose. But we don't approach it as like, oh, we're going to build a forest. We approach it through an agriculture lens. Well, I was just going to say the trees that we are actually planting aren't necessarily huge trees. Well, some of them are. That's not true. Some of them are. But we're just focusing on the
In on how the many soil districts in Malawi? Nitrogen. Do you have your projects, or maybe you may have run some projects some time back, maybe they finished, but just a roundup of a figure of districts where you have worked as an organization?
Yeah, so we work in three districts, Lilongwe, Doa, and Mingochi. And we work with about 150 farmers in Mingochi and 1,500 in Doa, and about 20 to 50 farmers in Lilongwe.
For the moment, I know there's a project close to the end in Doha. That's a CSA project where Chisomo Kamjaja is leading the farmers and managing everything there.
Can you just
brief about the project and how the farmers have received the project, how it has gone so far? I heard it started in 2013, so a couple of years have gone so far. So just a brief of it.
Yeah, so that's an interesting project because it was threefold. So one of it was working in the communities. One of it was helping us at Kusamala become a building capacity as a training center. And the second or the third component was a CSO network, was networks. So the communities and what we're doing with farmers in particular, I know Chisomo talked a lot about that, but we're particularly focusing on home gardens and staple fields, again, the agroforestry and building soil. But the home gardens are really interesting, and from talking to Chisomo, what we found is that there's been almost competition between gardens in certain communities, mm-hmm. because they have seen such great results. So the chiefs have come in and kind of said, hey, so if you build a better garden, if your garden's better than this one, then when people come to visit, we'll show them your garden. So it's kind of created a competition, which is kind of interesting. And that's just happened on its own. So the other interesting component with that is the monitoring and evaluation that we're doing. Uh-huh. So we're doing participatory video and participatory mapping.
Good.
And we'll have a participatory video, a film screening for all the communities.
The farmers.
The farmers have made those films themselves.
That's interesting.
It is very interesting throughout the project. So they had a baseline where they kind of talked about their problems, and they've talked about the project and what kind of practices have helped them, and they have significant change stories as well. So we'll have film screenings in the communities, so people get to see the films that they've made and the people that have starred in them, and it'll be very interesting, I think, to see the reaction. Yeah, and it's also a learning experience as well.
Yeah,
sure. When you learn something and then you talk about it and you regurgitate it, you're learning again.
Yeah, very.
So it's quite. Mm-hmm. It'll be interesting.
Sure,
I haven't seen other projects do that. So.
Yeah. Okay. Now more as an organization, you have been in Malawi for some time. Actually, I should say, Samal has been in Malawi for some time. Has been working in Malawi.
6 years. Yeah.
Yeah, 6 years now.
Not that long. There's organizations that have been here for 20, 40 years.
but so how has been the experience as an organization
working with farmers?
Mm-hmm.
I think for my personal, I can talk about my personal experience. Mm-hmm. It has been extremely rewarding. What we've seen, the uptake of farmers and the uptake of these practices and the desire to learn more has been incredible to me, mm-hmm. because this permaculture, agroecology, and this is what I tell a lot of people, is knowledge intensive and it's long-term thinking.
All right.
And I think farmers recognize that. And so usually when we train them, they want to know more.
Mm-hmm.
And they want to, you know, they want continuous help. And learning more. They want to just learn more.
They need you to be there all the time.
Think so. These one-off projects are not helpful in that sense. Because if you are thinking, if you want to see results, these results, the significant, profound impacts happen in 7 to 10 years.
Mm-hmm.
You're not going to see. You'll see change.
Yes,
you'll see change and small incremental change, mm-hmm. but it will take 7 to 10 years before you see a whole community change.
It's a long process.
It's a very long process. Mm-hmm. Yeah.
All right. Now we're talking about an environment, because if we talk of farming, talk of planting trees, talk of water,
yeah.
all these are just inside environment. How do you design your projects to incorporate the environment aspect so as to say,
all
the activities are helping farmers to conserve environment? How do you do that? How do you incorporate all such kind of environmental conservation?
Yeah, so I mean, the approach is very holistic, and I think, for me, I think of permaculture as, I think of it as kind of an art form. So when you're painting a picture, you have to know your colors, you have to know your tools, you have to know, and you have to know your vision of what you're going to create.
Yes.
And to me, permaculture takes agriculture and it makes it into an art. So it just does that. But your tools are your environment. So it's your trees, it's your water, it's your plants, your vegetables, all of those things. Your house, your people as well. All of those are tools in order for you to create that vision that you want. And so we go in it with that understanding, that kind of holistic view, and then break it down to say, okay, so what is the function of water in your particular context? What is happening with water? And how is it functioning? And how is it working? And then you can start designing around that. You can put in swales. You can put in beds on contour. You can put in permanent beds. There's a whole lot of things that you can do. Dam structures as well. So that's just focusing on water. But then the idea is to kind of create that all into one big picture, which, again, takes time.
Many people would still want to know, like, what are the key goals for Kusama? Like, what's really you want to achieve after some time? Like, key goals for the Kusama?
So our I can tell you our strategies now. So our strategies right now are working with communities.
All right.
On these practices, on this, what we've just been talking about. And then the second one is research. So making sure that we're gathering data, whether that's through participatory video, whether it's through qualitative data or quantitative data, but we're gathering data to find out how these practices are working and how they're not working, and then how we can adapt to that. and then the third one is networks, which I think is really, really important, because permaculture isn't going to solve everything. It needs to be a group. It needs to be a lot of people working together, you know, because everything affects everything. So agriculture, you know, affects water, affects forests, affects policy, affects communities, affects people. All of those things are interconnected. So we can't just go in and say Kusuma is going to do all of those things. We can't do all of those things. So our other third focus is networks. And working with other organizations, working with government, to really have a common way of approaching working in communities and helping smallholder farmers. So the fourth one is our services.
All right.
So our services, that's our business aspect, and that's where we don't rely so much on grants. I think it's also a very good demonstration to farmers and people who come to see how do you run a business on permaculture. So that's what we're trying to show. So we're doing that through trainings and consultancies, but also through our demonstrations, selling produce and trees and things like that.
According to your experience, how far as a nation do you think are we in terms of conserving environment? Maybe farmers, you know, the government has always been advising Malawians to plant trees, especially during the season of planting trees.
Yeah.
But you only find out that it's the same people, maybe the same organizations saying we have planted trees, we have done this, I've done that. Not many, not much of such kind of works done by typical Malawians living in the villages. According to your experience, do you think we are doing enough in terms of conserving environment and trying to retain what we already destroyed?
Yeah, I mean, I think there's a lot of people working. I think one of the problems is that people aren't talking to each other and they're not working together. So those organizations that are planting and just focusing on trees, you can't just focus on trees. You need to focus on other things. So if you don't focus on water, then you don't have anything to water those trees with. So, you know, when you start to get groups of organizations, groups of people who have expertise in certain things, and you start to get them to think about, okay, how do we solve this together? And you start coming up with really interesting creative solutions. I think that the policies in Malawi are wonderful. I think there is a lack of communication from those policies down to the on the ground, to those communities. Those policies, for some reason, are not reaching the communities. And that's mostly I would say it's a government problem. Not communicating to those communities effectively enough.
Getting back to CSA project, that's a Climate Smart Agriculture underway right now in Doha. Of course, it's close to the end. Getting back to that, I know it's ending this March. Any plans that you may extend? What's coming?
We're looking for funding right now, and we have some projects and ideas in the works. To continue that work, because it is very, very important.
Tukonza umvena, imene yondio programu ya chilengedo, imene ubulisira ntiku la lelo, ifetima mikila kwa mbili uri numakala menevo. Tajeza ndiji somuga mchaja, programs manager, kumaso wankulu wa bungu ila kusamala, kumena kukila kwa nchilo jisomuga mchaja, amine ndi mole. Tukonza kwa mdifaja mwako sana wili wa kubwela programu ya chilengedo ntiku la lelo. Ine ndi Rabson Uru wa Obanda, nkozi kumaso mulu, tuwa programu ya chilengedo pankoma FM, kukusende zani jifubi ndi ambuye. Kuvega buno bwino pa 103.3 MHz munzinda walilongwe kumaso madala weno zungulira nchigawo chepakati ziko mukambiri.